mafla. Siku amini macho yangu, mara ya kwanza nilipokuona masikini moyo wangu, juu yako naugua homa. Mimi natamani kusema nawe, yapo kidogo unielewe. Tafarani moyo wangu, upo rehani juu yako wewe. Nilivyo katamtam, uzuri shepu na tabasamu. Banishe wanadamu, maneno simpuki ya tutoe damu. Maneno maneno Dar es Salaam, nikuvishe pete mashamsham. Banishe wanadamu.